Hi sizwe in the team. Hayi cha, mina ngizifanele noKinele bakithi. Angikwazi nje ukuswitcha. Bangabe ngizoba kwi position mhlawumbe ukuthi mhlawumbe ngisebalungwini nani. Kuba awkward for me and even my friends ke laba abasnobbish bazosho ukuthi ayithandeka wena. Hayi ngiyakutshela sisi. Yabona noma umuntu ngamthatha umbeke emasabhabusini but ikasi aliphumi ku. So indlela engayo nje. So into oyibonayo, into oyitholayo. So angikwazi nje ukuswitcha, I don't wanna lie.